magaragu ayo kwa magana icha hamisi nese no mitorero ari kwa bantu bakifuza kumvime nje ya matwi bakishimisha bakifuza ibikiriswa bibasheshe kimitima kwabumve paramoro Ziko ibihe ari bugufi isikaragira Wasanze ye kure munyajaha wino Inzara yawe ni nyinshi mukene ye kuyambuka Chagiraga guhindukire ureme Yesu ateze ibiganza Tasindagira umusange Wasanze ye kure munyabyaha wino Inzara yawe ni nyinshi mukeneye kuyambuka Chagiraga guhindukire ureme Yesu ateze ibiganza Tasindagira umusange afite byose ukeneye
Inzara yawe ni nyinshi
tezibi gato Tesinga jiru musange Afite josu jene ye Masonze ye kure Munyate hawino Inzara yo weni nyishi Uchene ye kuyambuka Chajira gongu inu chire Ureme yesa tezibi gato Tesinga jiru musange Afite josu jene ye Masonze ye kure